jawule luthando lwakho. Ngadudwa uthando lwakho olungaka. Ubungibekezelela noma sengibheka, akekho bengangimela. Wafika lapho dela khona bangishiya ngangakholwa.
Yes, I'm going to go to the hospital.